Remember where you got it from. Zambian Music Promos, don't see
old. My name is
Tina Tina.
When the beats go crazy.
Pasa kuna meposa, shwenza ni nyoto kabima na losa. Pasa kuna meposa, wonse wana kashimeri na nisa. Pasa kuna meposa, shwenza ni mfumo satana na lesa. Pasa kuna meposa, yose ni mau ya zona na poza. Chapsa na kuchintu chimo, satana tetia meleza. Chapsa na kuchintu chimo, bima tetia meleza. Chapsa na kuchintu chimo, beri tetia meleza. Chapsa na kuchintu chimo, chile ite fute tebe chile.
Ulo tikute pa, kila mtu nechi watakwe ni tenge mweni lili. Pamanzi monga Toyota Omazonze ni kari moto Kusia na kuliche pama sensa Semu semu na mtu Upamene ninga chite chile sanga chite Nama waibu chita kompea chile na
imu Pasa kuna meposa Shwenza ni myoto kabima na losa Pasa kuna meposa Wonse wana kashimeri na nisa Pasa kuna meposa Shwenza ni mfumu satana na lesa Kuna meposa, yose ni mau ya zona na poza Chapsa na kuchintu chimo, satana tetia meleza Chapsa na kuchintu chimo, bima teti velosa Chapsa na kuchintu chimo, meri tetia meleza Chapsa na kuchintu chimo, chile itefute tebe chile Man.
Dani anakuza, kuti tonze tinga nkale semu
Asem
Dani
Mande teka na mbela sikile chilile Oima vena valovela kwa chile
Rapapa aziva sanga te chile
Fola boy pondo chile na chile
Atenga po chintu chimo Talenti pezeka olo kuchipata
Na kuchili landi batino
Chile eite po sanga ngale chile
One. Pasa kuna meposa Shwenza ni myoto kabima na losa Pasa kuna meposa Wonse wana kashimeri na nisa Pasa kuna meposa Shwenza ni mfumu satana na lesa Pasa kuna meposa Yose ni mau ya zona na poza Chapsa na kuchintu chimo Satana tetia melesa Chapsa na kuchintu chimo Bima tetia melo Chapsa na kuchintu chimo Meri tetia melesa Chapsa na kuchintu chimo Chile
Remember where you got it from. Now you need to publish. Don't see old.